mgonjwa kwa mganga. Don't give me mapenzi ya kitoto, nakupenda mwenzako. Miss is me, mapenzi ya kiroko, nipe mapenzi ya moto. Nendo gari, nendo jeki,
oh yeah, yeah.
Usikubali wakufeki mamio. Wendo gari, nendo jeki,
oh yeah, yeah.
Usikubali wakufeki mamio. Wentebeze, wentebeze, paka wanune mahaba kote niongeze.
Give it to me,
penzi lijaze chisado, nilikukuacha bado.
Give it to me,
wendo wangu eminado, wakikuita wape kisogo.
Give it to me,
penzi lijaze chisado, nilikukuacha bado.
Give it to me,
wendo wangu eminado, wakikuita wape kisogo. Oto bebe, sinacho kizembe, 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 wasikujaze maneno ya wapambe, nacho kombo negande. Una kila sifa ma, kuitwa mke, unanikosha mama, nipe vyote. Wentebeze, wentebeze, paka wanune mahaba kote, niongeze. Wezi vijaze chisado, kukuacha bado.
Give it to me,
wendo wangu eminado, wakikuita wape kisogo.
Give it to me,
penzi lijaze kisado, nilikukuacha bado.
Give it to me,
wendo wangu eminado, wakikuita wape kisogo.
Give it to me,
penzi lijaze kisado, nilikukuacha bado.
Give it to me,
wendo wangu eminado, wakikuita wape kisogo.
Give it to me,
penzi lijaze kisado, nilikukuacha bado.
Give it to me,
wendo wangu eminado, wakikuita wape kisogo.
Kukuacha bado, wendo wangu.